stamps on this. Stamp maker, record breaker. Yeah! Zolly, drop the beat. Oyagala kulagako busongo bwange, ndowooza oyagala tukyusemu ku mpisa zange. Gwe lwaki tundisa okugabagaba ebintu byange? Baby, ebintu bino byetandise mu maka gaffe. Tell me, sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfuula? Sikyakutamula, mbuulira kiki ekikutawanya? Sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfuula? Sikyakutamula, mbuulira kiki ekikutawanya? Faded, so faded. Buno budemo bukulalula sina wakasi yange. Nasingira wala gwe nabafiga yange. Bubulibuli lusiri wala gwe manyo swaza nze. Wala yo uchechu sadadi nga nechanze. Tell me, sichafuma bulungi oba empisa zange zenfuula? Sikyakulalula kusabula, mbuulira kiki ekikutawanya? Dadi, sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfuula? Sikyakusabula kulalula, mbuulira kiki ekikutawanya? Faded, so faded. Them chickadees are never gonna give you what you need, honey. Sweetie dee dee dee, what I get, I wanna so come near me, me, baby. Me tell ya, them girls only want your money. One day me gonna kill somebody. Them girls only want your body, but I can give you more than just my body. Them girls only want your body. One day me coulda kill somebody. Them girls only want your money, but I can give you more than just my body. Faded, so faded.
Remember where you got it from. www.djericon.com.